tamani Alhaji Malifu.
Toyo Studio Tamani, kede kabaruji amen e fulfulde.
Mamadou Wataratu ogi jandiga faadu hala Mamadou Samassiku jam wal sakraba heribe. Amir en e kala ben halfnabe ne suuji darde gubbe sinbe talkuru jam ben wadde kaltidal e wotto goto ben balptin ko be goytike yirubere hipmoji le lam banyagara. Tiagal yontere tatugo lawol dawol fuditi hakunde duanza boni e gaawu jamarande kay ben weltinde sanne guldo fuditingul. Ono leede kewde adnaaru du leedi malindi yambini sappo jene urtukumninde guldeji nedda ko ben na nedo yambere wadama wattu mu faabaaji hasindina sanne ben na saabi kewal deplacer ambe dingun sembe kabarujo amen hande beten alalbari 23 août 2023 bismillah sakrabe teddube gonbe le sahal leedi ndi hejaabe gubbe ciinibe talkuru jambe ben na ngadi noddango jooda halaji ele bataki galdo dental ngadugal battu ben batu nyande alande bamako do holitina jogi dabare timminde fa laba titalla gonka hakunde lamu mali e gubbe cinibe talkurbe der on wattu goto ben balle politinkobe ngoytige hipngoji kewdi ngade teedi to banyangaratun Moussa Mali Sissoko wonko hebene ke da fastango sita sidibe
o batti kontini amir en fina tawa kan hore pelle politique ko heewi jiabele resonaji san hen leedni kan e wonbe le fedde noddirten mouvement scientifique de l'accord horebe de balle holliti wilam an han fili dabireji joddo kala e yimbe lonbe hite ben yalla jien e dejere an hebele leednin bele tewtra fa hannen be yimbe lonbe hite signi be talkuru kowral tinna fa hannen yalla kambe horebe leedi bede dokkundira juude honen lamodo leedni fu heetirte jungol lamu mal on tegal mudun parti politique noddirtedo yelema holliti ana sugli sanne ko naari bangal kaba ruji lafi dejer ko mata lebbi jabbidin le lamum banyangara hore o parti politique yelma ana tewtro lamu tindo fi dabiriji yalla jien e dejere ana hebele leednin le on watti goto du parti politique noddirtedo ko dem convergence pour le développement du Mali ana tewtro lamal o tindo fi dabiriji yalla jamarka e jolem on fu ana bar reentede
odo wattu tubuji mbiyan nawata bol jabi jafin tafi mbiyan habo turusiya gal e lamu banyangara donno yotarle nukuji di wonade larmi antidi fa jabbiti no hulitiri pul ula odo men dunke kabaru denagu mbiyan hulti widan han larmi mali mbiyan gulida e kanye gulida e gube ngonbe le nukuji di yala rende mbiyan gelle mabbe denno dum do han wadde le wudundu yalla timide ti dalaji rafndenagu kanko Moussa Mali Sissoko wonko mbiyan hanni Moussa Mali Sissoko hanni do telephone keda fayistango Ali Sissé
wakat jon o e wakat tobo ko heew e yimbe gombe le wuduleede amendi fu ana yaha gese mu en faare may uri fu worbe le galleji di atamam rewbe kan suka be tan woni keddotobe ton bene wala fu sembe ko jogi fewde hipongoji ngatede fewde mabbe le on do wakati tobo du mangal pad en leedi amendi ima daraje mudum ana buyto sanne sabi gelle de fu atamam ndiyam naati mudum faahi gube terroriste en bene ana waawi yaade no newiri le on do wakati le galleji di to yidi fu min kam mi emil jon kam mi kaani waytilde imma daraji di min gondi wadde fewre beedo yimbe le wuddulide amendi mi tekkina golidal hakune mangal pad amem be kan yimbe le gombe tumbe dum tan waawi latade sababu du wartide de naagu le wuddulide ni
sakkar ba tuta klaaji modu ko warion banga be am Facebook e Twitter dawol fuditi mbiyen beten kenya duudatol lulurgol RN16 hakunde duanza boni e gaawu mobilaji dawnoji yimbe le kanyen masandis ngaji mbiyen imike e kenyan duanza tun yade gaawu dan duudatol ngul ka hulta wide denagu wodi wonande jamare ngonde tunde datol ngul ando mitte wide ngul do tatul do tatama non ana wara yontere wonande jon e kaborde intal ak bilal lon ko hebe ne kay da fastango alsisi
lewi kabaruji ke baadi yudo le nokku o wakati yamde sappo e jena woni ko yimbe bele gombe kikiri kanye simbi ana le commune boni humpintin transporteur em duanza wede gube jihadin kobe tachunobe lawo ngol ka yoppiti dum dido kabaruji goti holiti wede be anda fu hodu sabi so be yoppiti lawo ngol talatarna yimbele hewbe woni gabbe imma daraji le kuyal mawdo yottare gar duanza fade kamyoji fayeto karngaji arande dar nodi ana heba yontere le nokku o fewde gawo imade fuditigol ya wartade ngol do datol ka latke sultere mawde juude yimbele dawobe fayeto trans porter mb lawol duanza boni gawo ya warta do mayru nafamu dum ana yotto sanne yimbe lo jodi be do sera lawongul sabi do ngul do latol kulle de be nyamata ledde ndiyan yite adirta yaade le region ngaji gondi le saha leedi amendi nom holitiri wiide yimbe le chuba be gombe le nokko
tellaji de leni mali won woni e mudun na wara duubi sapo hande latake sababu mbiyen unyaaji unaaji yimbeele déplacer kanyen men ummitibe taykamare nokuji di alhali latudo sababu enzingaaji kewdi ngadi madaraja la fabade buru fufu rewba e sukabe nono be do déplacer madun onjitibe mbiyen lunjitibe nana hasindini fa hande fabaji mbiyen di do enzingaaji di ele oro alhali won ko yambina nyande sapo jana utto mbiyen jabbi ndu nyaloma hertanango mbiyen golleji neddago keddana ko mi horebe ndu fostango sita siri be LCC.
Levi projet no dirado kuraw rouge wondude faabare yimbe leedi mali dubuni he hannen horebe o projet holliti yimbe jogi darol gam mangal do faabagol yimbe be wala bawde sanabe Abdoulaye Yaro kanyon horejo kuraw rouge le cercle bankas
be ngara imadaraji fewre yimbe be torda jotti hono be jiannati mu en nadu kasindin be nyandu yimbe ana don fedde ne wondude taw kuraw rouge kanyon do ana leedi amendi ila 1965 ila waldene fuddi gawo yimbe egube ewde mudum wardo don kana heewi sanabe
amde sahin leedin farto wuddu leedin yimbe faaba tebe to di pourzengaji holliti weltige sanne do balleku kube watta gaddo e tawede jogabe holliti fa han ana metta honande nyamireji kay kulleji ko heewi peccirte hakkune jamaare nde
la porte des
ONG balla ONG ngaji ile wakati ka nafamu dum ana momno sanne nano be gollirtani ni woni ko modja balli guji gaddete don di inde yimbe be tordaaji yotti waddirte nga ko heewi hen fu atawa be do yimbe le hor wala ko hebata hen tidala goddo mum jogi du woni be do yimbe to wattite fa to nyandum
l'alimentation
jabi hebaade hollita le talkru wotru winane lewru avril hitane 2023 holliti wi e yop nukujum en le hitane 2023 yimbe o nyaaji tem taton e unyaaji chapon e jetton
alwara watu yogaji mbenn kharje de yirwi sanale nukuji kewri bamako e mbenn raison gaji yogaji denno yohnani dum don hebe leedi fuf kharje de an hasindina sanne e wonande nyamduuje kay dum intingol mu ingol men bulanga e ko nande mudun kanko alima yatara wadi imadaren bedro famu kabar mudun do fawadun no hejabe ma yogabe kedan fostango sita sitibe alcise
kareje ana nyame to yimbe hewbe le leedi malni yogabe ana nyama dun sabe gidali yogabe du horsna nyamde de bibbe ledde
mi yidi sanne kareje mi de andondire neddo itoyo dum jati wakati so o wajji dum tam o noddan ka o hannakam mi yaha mi sogada mi de nyama dum fawana sesse kareje ana saura o neddo reedu mudum yorta wakati fuko mi de nyama dum sanne le odo wakati nyaloma fandi fu bu tendere ka mi de watta e kareje de mi yida dum minka sikoro majjum ana hewi san beedaade dum do ana payim be nyaw buuba
lewi dogotan an kabaru cellal nyamgol kareje hewnta bani adama torrafu lewi mebbe nyamgon kareje jati ana nato sabe faddade bani adama e nyablaji yogaji dum ko holliti kanko docteur Ousmane Doumbia goddo an kabaru nyamdu jodi do li genni nyono
kareje yo bibbe ledde no bibbe ledde ne ana sawra kulleji kew ku teje fu wala e nyamgol kareje do yottinta neddo nyaw buuba ko narte yimbe tan won fati be nyama dum fa jabbitiri
neban kareje ana defire nyamdu ko heewi tagal modun ana mujjina dun nato neban wujetedan robe mujjinobe neban kareje ana facitina amen honobe mujjinirta dan neban le genni sigasu hortade segu
namo lakam faula taw gidi kareje de min gatta dum le ndiyam itta hen kufi tagal majju geji kebete le hende min gatta dum ele wo mi una faata so dum be tike fuso mi gatta dum edo barmaji mawde de mi juinta do yite fa defo so dum wadi wakati edum defo ayam neban dam fuddam nabude do dum cilike fuso min gatta hen ndiyam jonka min jiltina dum dum woni ko min noddirta bulangal jonka edum waag nyamede mede wayta dum mede yeya dum segudo
do e tawede fu be robe holliti torraji dibe mati le ngal gollal mujjunngon bulanga
le fruits de l'arbre du
kareje e ana wara e wakati mo togo wodi dum do ana hawra e wakati ne mo cuuta di mede jogi tiddalaji bangal yorunde dum coro nange min jonata dum wakati jon one ana toba nyande fu saatu mi keba hen kalsi seeda saatu mi keba ta hen feyi hun
warba nyana mante sorala
lebi yogabe bulanga ana jogi nafa mawdo do kabaroji keban leedin son lam o fi dabreji yalla dum ana hunchina hore
sagal bam pamido do ne katane kabar djuma hande mission da on baawi saati fofu ben hetti hitnaade yewtere djistu tamani be bangal application mudum an wa hebede e le play store do sedi yewtere me do magazine yotre meden hande magazine robe dum maktut le fam dimali yewi do benti alaji somuyaji le lumuji di fufu denno yude maro yotade sikoro ben gawri nebam
kanye kosam e honande mun fay kulle kecce de fufanti de do wottuji de leedi ndi den no goda fufuno famire bangal sabuji de iure nyaayobe kambe nyaawbe mobe julabe be kanye ciwbe be nyaa bibe adama ben kambe nawtortobe e kanye dun honjotobe den no yallo bedro famu min hejaabe yogabe won ko mi kibani kedda fusangu min e sita sidi bi en nyalle jam
watti joni kulle fo anattiidi coggu somme jaati heeda kasine mene rewbe defobe me tampi sanne seleri kay ponvron futti le ñol mon handen li sagoroji di
wono beedo rewbe dido gonbe bamako do hewbe nim siti ti dalla cogguji somme aji di gilla boy to kitatun kay be kawni ki jaati wattu mobe tayki kilo goto maro ngabbi fa temdere
foy sera sa tulu era
ko wono fuma wa so de kasine hala neban haltaken maro kilo goto mena sodan temdere to amenga me yi hono mo abada o berjin ko men so aran buudi joy do ana ciotte hande buudi sappo yoga ana ciotte jatti nogay fey dandini ana ciotte buudi sappo hande to mena buuseme o titala goto woodi kulle ne futti di ñolon hande mena ciotta kilo tew temede joy yaade temede jeegon
sona ne bam cogoji nyamduji di na tiidi dum to sigasu tun balir leedi ndi
wala bora ko am pruti
to mena sigasu chakur maro woto ana ciotte fa o nyaaji nay e temede tati yaade o nyaaji nay e temede nay sikar kilo goto ana ciotte temdre cefande jeegon neman litre goto ana ciotte temdre nogay watti joni jeppige sedan jaati sikkaron ka e maron ana tiidi fa handen wala fukmi wa halde kasine menen defoben
to gawtun lesa halledi ndi e wi rewbe defobe legmi ngaji e ko nande mudum fuf beedi tiidude kilo ku hande yu temdere e debbe sappo mu pomme de terre yu temdere cappande jetti
kulle de fo ana tiidi ndi sagorji amen jaba e carotte yi ataken kasine luuma gawdo concombre ana ciotte facce fa de jetti sikkaru ka e kulleji ko heewi yi ataken wala hala li idu mede tampi sanne
dunke kebe ka hultivide ka do tidalla nyamduji yu sabi wolde ukraine lati do sababu isin ngaji kewdi ngonda lele do yogaje muti yirude abdul karim jamtone goto dunke kebe hultivide ka do tidalla boyanni enne suni deje hewtaka elli adnorndu
il faut situer le problème dans
torraji matadi le watti joni ana fayido sabe wolde ko woni lede ukraine di torraji hewti adna fe damudun sabe ne wolde natin sabe kulleji hewdi kasin yota leede yogaje natale leedi men dum ko tikni kulleji ko heewi handen hitane fu coggu buran edaade du ana mate li leede fu handen sabi moblaaji kay kulleji ko naddata di nyamirije le leedni fu coggu mudum ngabbe
pour transporter différents produits vers nos pays
watu kawtol hakuni mabbe ministry ko nido jaagu julaabe mobbe hokki non tajural wadde bawdum be yalla dido telaaji di na immo ka faado gonden do dum taykaka e wi himbe le hewbe